Amérique ni Taïwan, Kassan, Kemesu, Mugani Kelena, Jaokela ou Katomba, Beka Lada, Jatimne, Noe Control Douanière, Kolosili Noroya, Kanyini, Kassaria, Bet, Talike, Nyona, Tabulonye, Anika Namarako, Keleli Ferautike. A sonenko wasablon fe arabadon abeta sisan Amérique jamanaka sanfe wasablon la noe senai abefoko abina son kasemantia yoromina. Chinois jamana ya jira alamsadon ko ni waleni be Amérique jamanaka laidu tien kosebe noye ka jenyoya dron mara minute forobaye ni Taiwani. Eken ba kele kosebe jamana ofe ani munuche be chiden juruala ku bolono bla benkana ni yarama khoranya kumakanye walma ni fanye ni Chinois jamana mara noe Taiwani. Jamana kokanko ministri yo fo akakunafuni dokono mindira AFP ma. Ministri ya jira ko Amerikan ka Benkan la fasali na boli dabla jona katamashen juguchi dabla Taiwan yarama hora dan faraje kuluma. Washington ni Taiwan teni chidenjuru jenywa forobaye. Chinois jamana bo minjete aka jamana mara doy. Wa aya la iduta ko abina amine dondo fangala ni amagobe ala.